ama-match. Cela ungangibophi mangikhulu umthetho. Yangi-offenda mothi nginthembi. Othu skindu uyihambela yena. Bayazi kusimeni bafuna amafisha bhadambaneni. Tropicasiko pasa Madrid. Uchavi nosizo nifike no-flex. Asijimi sa-stretch 10 out of 10. I'm one of the best. Kophela thina uzoyiphasa le test. Phatha amabizo uma ngibakashe rest. Mabiza ngo-dirty text. Enkadini iskate kuphela. Izinto esenza ngibe happy. Engi-stress angicabanga imali. Bathi ngesingisi ingane nekheni.
Fucking now and then I call him Mbezele Fili. Mbezele Fili. Mbezele Fili.
Abafana bapez gwe mishin. All your sins pez gwe mishin. Eba fana shani de shin. Esa peshe ya ne shin. Huraba izi beno skin.
Batis benzele mili. Kutala bai fune no ti.
Batis bai shango shin. Sosana